Strict Cage Music.
106, yeah. It's your boy. It's your boy D.A.E.V. Kama funa kukasunga munche kama funa apa apa toma designer. Yeah. Kama funa toma good yomilile kuzikopa weven chito nekushaina. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pato sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongele samo chundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.
Bafu afati naba wa Marionse. Noku watasha uletila Beyonce. You look good, olo no bula zidia. Nangu chivesha ninde kupangi na mamillion. Woofy, ni manifekta fuwa ya na iPhone something. Ama yene sema lula nifigwa la fimi. Pictures, ichikanga kakopia makumbi. Niku uza that girl, she's really bad. Come on nene, na mulo ya wabendi. Ala inatema type mfaya. Hapa liponse paka kupange baya. Link up near kids, olo manda hiu. Akwa kanda isa pomona fiyama yuzi. Emino nyapa ni mbale teti baske. No jira na phone tete kwa suke. Kase siapa ndefu ya
geru. Kama funa kukasunga munche kama funa. Apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yomilile kuzikopa weven chito nekushaina. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pasho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Your boy 106 on this one. Ma slayer bafisa fefi sungu. Mona kumusana wa isushi obulungu. Kumatuku katula pali sixi. Kolona kukukana kafaa makeksi. Breakfast kafaa milky shaking. Katika pite kwa tiba kebele atisheki. Boasting na machik fila kefaya. Levo yaka yene fafia ma big buyer. Ukubana kena mpaka shonse shipwe. Ule fino kunanda na katoba tompwe. Echo kafaya ni good car good house. Pali bima Lamborghini Rolls Royce. Epo kekele ni michopo tiba. Ona mafasho kaimia na maziva. Kuya kwa uti na kena nishi ni palevi. Harakari dula mandi yipusha kwa kevi.
Kama funa kukasunga munche kama funa. Apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yomilile kuzikopa weven chito nekushaina. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma pasho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongele samo chundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen. Kama funa kukasunga munche kama funa. Apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good yomilile kuzikopa weven chito nekushaina. 1-4 FB, 1-4 Insta. Kuzikopa kava ponyela pa Twitter. 1-4 FB, 1-4 Insta. Pakava ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Unakuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongele samo chundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.